Foreign Service Institute, Swahili Basic Course, Unit 99. Basic Dialogue. Dialogue for Fluency.
Watoto wadogo wahitaji kuchungwa sana. Wakiachiliwa peke yao wataumia. Si vizuri kuwaruhusu wakimbie barabarani. Hawajui kuepa hatari kama magari. Wanataka kulindwa kila mara.
End of Unit 99.